malume tali, toli imbalo nkele nezimbali. Funuba nawe mihla yonke yokuphila kwami. Sengibatshelile malume tali, toli imbalo nkele nezimbali. Funuba nawe mihla yonke yokuphila kwami. Obaningi bafikile, bangithembisa uthando lwangempela. Kwaphela amathemba kwafika wena dalo. Obaningi bafikile, bangithembisa uthando lwangempela. Kwaphela amathemba kwafika wena dalo. Bangithembisa uthando lwangempela, kwaphela amathemba kwafika wena dalo.
Natalie, stand by me now, it's Natalie. Natalie, if you no pillin' below, yeah, me now, Natalie, ongangilali, ongangishi, ongangilali. Natalie, stand by me now, it's Natalie.